Sinibona nakunze undi utari wowe.
Oya simbyiyumvisha, hari undi unyita y'amazi n'unyita.
Iyo mbirose nshigukira hejuru, ndapfukama ngasaba Imana ngo bibe ibyuya. Isoko y'umunezero wanjye yakamye.
Niyo mbirose nshigukira hejuru, apfukama ngasaba Imana ngo bibe ibyuya. Ngo bibe ibyuya.
I don't wanna think about it.
Kuba utari.